Lwaliru Yesu ngatambula nasanga abalwadde b'ebigenge ne bamusaba y'okubawonya bw'atyo nakkiriza okubawonya. Baagaana okudda okwebaza yali omwe akikola. Ffe tufube bulijjo okwebaza mwebyo byatukoledde atumwebaze. Baagaana okudda okwebaza yali omwe akikola. Tufube bulijjo kwebaza mwebyo byatukoledde atumwebaze. Yali omwe yajja okwebaza nafuna emikisa gye. Baagaana okudda okwebaza yali omwe akikola. Ffe tufube bulijjo okwebaza mwebyo byatukoledde atumwebaze. Baagaana okudda okwebaza yali omwe akikola. Ffe tufube bulijjo okwebaza mwebyo byatukoledde atumwebaze. Bwali wakufa mwebyo byoyisemu okuva mu buto bwo bingi byakuwonyeza nnyo Yesu. Bameka be tuziise ne be tukyaziika kino kye kiseera naawe omwebaze. Baagaana okudda okwebaza yali omwe akikola. Ffe fube bulijjo kwebaza mwebyo byatukoledde tumwebaze bakano kutto kwebaza yali omwe yakikola fetufube bulijjo kwebaza mwebyo byatukoledde tumwebaze fetufube bulijjo kwebaza mwebyo byatukoledde tumwebaze fetufube bulijjo kwebaza mwebyo byatukoledde tumwebaze.